yabera munno omuntu akwagala nawe kugoyagala wesibanga gwoba kwagala mumasanyu nga bwoba musibu abatakyakulaba naddala abakasinga olimu akuwerimbi abasinga obungi banoonya byakufuna agala alina tozanyisa nsimbi nga zakuwedde kkote lyasekanaawe omanye ensimbi sibanyako zakufuna naye okuzikuuma kyekizibu okukola basinga wano bali bafunye ensimbi wawo nga tebakoze tegeka oboze kyazitanga kinana ku kikumi bawoza byansimbi nawe bizibu bimanyi teryakulaga nti okulima kwavanira zafiire omu abasingaka bamasanyu komy amalalago nebyokweyita omuto kunye ngamba bireke esiri ekiku biwerake maso gyolaga ensero yandikunyiga embiri ezitumalazeze zikolerere gyerugo kisoteke kati muli obuuza nti kasibwe yayogera yekoledde kaki yadde kuffe yeyogeze sina sewaana kubeera sinnafuna naye sikwagaza kubanga bwe ntunula kyebankulengeza ekituufu ekyokukola ekyokutereka ly ekkubo ly'okufuna tokola byenkolakolanga bwegambye kyawandiikwamu kyetaba ekikulu ekitusudde abavubuka akimanyi wegomba nnyo kuleedeza empanvu bw'onyumya n'omugagga n'atunya sooda kanaawo obayita nti bampe kasitone soka weebuuze nti oli anywedde kasooda ayimiridde atya kwetonywa kabampaane okulya si kibi obulamu kyekikulu ema ensawo yo n'ekyalwagala olubuto kyagala olengeremu mu maaso gy'ogenda wetegekere ngo kyayina amaanyi maso gyebujja tolikola entondo myaka nsanvu ng'obigikwagasawo komy amalala gona ebyokweyita omuto kunye ngamba bireke siri ekivu biwerake maso gyolaga ensero yandikunyiga embiri ezitumalazeze zikolerere gyerugo kisotegeke oyo adulesi yeswaze yasula kusanagato yiyo zibe bisere ebyokukola osanga ayinawo katandisa okukola oyo onoogereka funa mekamwako nze sibikola mpererawo neefa kisa olukumi olondikula disaani omubuuza muntu ofuna mmeka olunaku akuddamu sirina simenyeka bya kisero kyokka tolwekula omukozi bwanyereka gwasaba olukumi bwalumumma n'ayomba ekintu kweraga oluyonjo n'amalala otambula ozimba emyaka gikubye ekkamba obwavugulumme yali afunye ensimbi wawo okundirinda byakuuza oliwoyita ne bageya makubo yalina sente oyo okwetolaba duniya komya amalalago n'ebyokweyita omuto kunye ngamba bireke siri ekivu biwerake maso gyolaga ensero yandikunyiga embiri ezitumalazeze zikolerere gyerugo kisotegeke oyo adulesi yeswaze yasula kusanaka yosimbe munkyawa munkyawe kubanga tuswala abantu abakulu tulina n'abaana bwatyanga lukunyonde ebulirangirwa bulinkyabo baabwe tosiriwala kitawo ze yakola yatwanga nywe n'okucyakaza abakazi ebejjajja tta mizigo gy'ebibuga oliraba omulambo gw'okubulwewo okusula besabire nnyo abatana bakufuna naye bw'ozifuna ate tokola amalala abazirina amukola ebyeŋŋambye tegeka ebikalu nga mukyayina ensimbi totuka okwegomba nga tezikulya ekkamba obuze bwe nnafuna singa kale n'enzimba bagambyekwoloka mukole entondo omanye ababulira okuyita kuvuma naye abavubuka mwe mukomya amalala abampaana empawo gundi gy'ogenda kyekinjagaza kuyiya byamakulu amunguluze simuyita nsimbu kaziwekakogeebo ge bantuma otuuka essawuli eryayisa lonsanga
Yeah. www.mp3ugandanmusic.com.